na yobu komando utama Benafuna bili ebiseera bali bazibu nyo Akulimba nti akwagala Kumbe akulobesa bulobesa Nonya nango mubenzi anafumbira ngakutoke Nonya nango mubenzi anambi kanga mumasuka Nonya nango mubenzi gwenalima ngana ye Emwanyi akatono tukagabane Noyo omubenzi wange Ohuru unyuma Nayo bukomando utama Ohuru unyuma Nayo bukomando utama Benafuna bili ebiseera bali bazibu nyo Akulimba nti akwagala Kumbe anonya byanfuna Wezibulanga na yagula Nonya oyo mutufu anategera embeera zange Nonya oyo mutufu gwe bakuza owempisa Nonya oyo mutufu gwe naberanga naye mu buli kizibu Nonya oyo mutufu gwe nasanyukanga naye kumbaga kuba ohuru bunyuma Nayo bukomando butama 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 Nonya nango mubenzi anafumbira ngakutoke Nonya nango mubenzi anambi kanga mumasuka Nonya nango mubenzi gwenalima ngana ye Emwanyi akatono tukagabane Noyo omubenzi wange